Awola Wagwan.
Oh my, I cannot close my eyes. Kill him down on a taco. They say something must kill him. I cannot believe it. Pesa zangu nyingi miwisha na madem. Mwenyezi Mungu nilinde. Zinaweza kuwa nila na izi. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuzo chachi. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuzo chachi.
Sheruthi na miliki wana susu. Yanyote na miliki wana mzungu. Sijui kusu ya fonge nyevu ile nyasha na shamiwe na nukia machungu.
Ukisikia titi jwe mtoto ametuma location. Na mwambia aje solo amekuja na best.
Mara oh, minataka nkae katikati.
Niache nyashi pite boss kwani mine.
Oh my, I cannot close my eyes. Kila mtana ona tako. They say something must kill a man. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuzo chachi. Taco east, taco south, taco west. Taco limeweka watu kwenye kesi. Taco big, taco small, taco bouncy. Taco litafanya ufukuzo chachi.